Ngoma. The future king. Siwe. Your boy. Daddy, call me deep, Plony. Jagaku. One. Naimbira kwa my single mother. Vana kwa nisa kunisunga paka ene kukula. Good priest, daba vina nguva na vatyaya. Vasika na slati steady wana vama paya. I remember pe mwanzo kudisa mabanana. Nishindine kamwana mwanzo npapa kumuzana. Yata matiez zenzo futa kwenzeri pe papa. Muna nisunga ase single mother mweka mama. Chimani baba ndava ndala mandeze nidipe. Nifuna mkwede kundeke mumoyo wanu. Muna nichosa kutari kutini fike pano. Urita chariri patalo nipano.
Kuchukajab kufal. Muna nisunga mongali nija. Plesha, you the best mama. You the best mama. Simuni mong abavena.
Kure na mundala kufutika sikwa lero china futika kudara. Ifina na skuru na isi ya nikudara. Ipusha sopaka na selafisa kankala. My mama told me that tine wina. Niyaso ringa bati paka nane zaka wina. Banati sunga beka mama as a single mother. Pita kwa matesi bana pesa step father. Paka na lero takura mutifundo chamurungu. Ninakura na misozi na shikonko kumutima. Sikufuna kwango ponya pressure na makera. Mtara na tika lipo hone kera. Bintu vina ninga kambe shima kango pilifamu. Na kupepa na tandiso vena bati wone ramu. Anyway it's life pantule sakatupala. Bintu vene nipitamu nichira na barupara.
Kuchoka chap kufan. Manisunga mungali nija. Pleasure you the best mama. You the best mama. Simuli monga abave.
Wow, wide.